Blog Talk Radio.
Turate Rwanda cyangwa Rwanda nziza indirimbo ya diririmbwe na Korale do Kigali vuba hangaha, ariko indirimbo ya kera mu byukuri ko iyo ndirimbo naririmbaga ndi umwana mutoya utangiye kumenya kuvuga no kuvuga mu mpera za 50 y'imyaka ya 50 nari ntaratangira primaire. Iyo ndirimbo nayumvanaga abantu biga muri primaire mu Rwanda, nanjye nkigana bityo rero ni indirimbo rwose idasaza Chorale de Kigali ikaba muri ino minsi yarayiririmbye. Iyi ntabwo ari karite ya studio nshyizeho, ariko munsi nzayibona nayo niko nzajya nshyira, kuko ni indirimbo idasaza. Nshuti rero twihangane, niba karite y'indirimbo itari nziza, ariko indirimbo ubwayo ni indirimbo nziza cyane idasaza ndetse idahura n'ibiza byinshi by'ingoma zisimburana zikagenda zisenya umurage ibyo zisanze, bityo iyo ndirimbo yambutse kuva ku bw'umwami, kuko nibwo natangiye kuyumva kubwa Repubulika ya mbere yarakomeje, abana bo muri primaire bahimbaga cyane, kuri Repubulika ya kabiri, none no kuri Repubulika ya FPRDMA ya gatatu iyo ndirimbo irarimbwa ngo iranakunzwe cyane, niko njya mbisoma mu binyamakuru. Indirimbo ubundi yagombye kuba indirimbo y'igihugu cyangwa se yegereye aho ngaho, kuko ni indirimbo bose bibonamo. Dadi Shakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa tatu z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Washington DC, tukagira saa cyenda z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Paris n'ahandi murayi bwo hagati, ndetse n'iwacu mu Rwanda. Muri kano kanya tugiye kubageza ikiganiro twabasezeranije. Turi kwa gatandatu tariki ya 25 Gicurasi 2019. Ikiganiro tugiye kubagezaho tukaba twagihaye ino nyito: u Rwanda nyuma ya Kagame na FPRDMI, umushinga wa sosiyete w'ishyaka Ishakwe, Rwanda Freedom Movement. Kino kiganiro ni igice cya mbere ku bice munani tubateganyiriza, ku biganiro munani tubateganyiriza kikaba ari igice cya mbere. Twahaye ino nyito programu politike ya Ishakwe, Rwanda Freedom Movement. Mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje inshuti za Radio Ishakwe. Muri kumwe kandi na Dr. Theogene Rudasingwa, umutumirwa mukuru. Dr. Theogene Rudasingwa, rero nakubonye muri studio, reka ngufungure mikoro noneho usuhuze inshuti za Radio Ishakwe zero zitwumva. Mikoro irafunguye muvandimwe Theogene.
Urakomeye Joseph,
uracyaho? Iyo ndirimbo waroyize
turaho. Reka nkubwe ugize ne ahubwo iyo ngiye uyishake neza, ifite karite muri ibiganiro munani twateganije, ujye uyidushyiriraho rwose tugitangira.
Nukuri.
Inyibukije byinshi iyo ndirimbo iri mu nkamba aho nakuriye, iyo ngiyo za Nshungerezi na Nyakivara, iyo ndirimbo twajyaga turirimba. Uretse ko sinibuka niba ayo ariyo magambo twaririmbaga, ariko twarayiririmbaga.
Iyo ntiyigeze ahinduka, ntabwo ayo magambo ayo ntiyigeze ahinduka. Nayiririmbaga nanjye nkimenya kuvuga ntaranatangira n'ikiburamwaka.
Ugize neza kuba baranayiririmba neza, ni karite nziza, ariko amagambo yo amagambo ni amagambo akomeye, kandi nibyo tugiye kuganiraho muri ibi byumweru munani biri imbere, bishingiye no ku byifuzo byabo baririmba bavuga muri iyo ndirimbo yabo, kandi ndahamya ko ni ibintu biri ku mutima w'Abanyarwanda benshi. Ubwo rero nagira ngo mboneraho akanya ku gusuhuza abakunzi ba radiyo yacu, gusuhuza Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bakurikirana ibi biganiro n'abanyamahanga, kuko radiyo ikurikiranwa na benshi mu karere, uretse ko wenda tutarashobora kuvuga no mu ndimi z'abanyamahanga abenshi mu karere cyangwa se hanze ku rubuga mpuzamahanga bashobora kumva, ariko ubwo nabyo Yozefu ni ukugushimira ko uba u Rwanda amanywa nijoro kugira ngo dukomeze tugezeho abantu ibiganiro byacu. Ubwo ni ukubasuhuza rero nkaba ngusubije mikoro Yozefu.
Ndagushimiye cyane iriya ndirimbo rwose yanjemo mu kanya, nzareba niba hari aho iri ifite karite studio yayo nyine, iyo amagambo yumvikana neza ko hari mu rusaku rw'abantu benshi bayiririmbirwa, bityo rero ntabwo amagambo yumvikana neza, ariko nzagerageza ndeba. Ubwo duherukanye kwa gatandatu hari ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu 2019 mu kiganiro cyakunzwe n'abantu benshi, ikiganiro twari twahaye ino nyito Dr. Theogene Rudasingwa arasubiza ibyo Perezida Paul Kagame aherutse kuvugira mu karere ka Burera, icyo gihe rero washubije ibyo Kagame yari yavugiye ku itariki ya 8 Gicurasi 2019 mu ruzinduko yari yatangiriye mu majyaruguru rw'iminsi itatu yari yatangiriye mu majyaruguru ariko azajya no mu burengerazuba bw'akarere nako bw'u Rwanda hariya hahoze hitwa za Gisenyi na Kibuye aho rero yatangiriye i Burera ku itariki ya 8 Gicurasi 2019 yavuze amagambo menshi cyane amagambo cyane cyane akomoza ku mubano mubi uri hagati y'u Rwanda na Uganda igihugu cya Uganda nyine kikaba gihana imbibi n'ako karere karimo n'iyo ntara irimo akarere ka Burera ndetse n'intara yo mu burengerazuba irimo akarere ka Rubavu naho yagiyemo ariko wasubizaga ibyo yavugiye mu karere ka Burera wenda n'ibindi tuzabigarukaho kuko yavuze amagambo menshi atyaye uramusubiza ikiganiro cyakunzwe n'abantu benshi wowe ntukunze kureba ama statistics ariko nkubwije muri ibyo byumweru bibiri kirangije icyo kiganiro kuri YouTube honyine kuri YouTube honyine imwe gusa ni hafi 40,000 mu kanya narebye 33,000 na 818 na 11 bamaze kumva icyo kiganiro ibyo ntiwari ubizi ubwo ni kubikumenyesha nzi ko udakunda gutere kureba ibyo ngibyo kuko muri filozofi baravuga uti niyo twabwira abantu 100 cyangwa 300 bumva bakabyumva neza tuba tuzi neza yuko iyo nkuru nziza izasakara henshi ikagera kuri benshi muri icyo kiganiro cyo mu byumweru bishize wansabye kugutegurira umwanya w'ibiganiro 8 kugira ngo uzageze ku Banyarwanda buri wa gatandatu imigabo n'imigambi y'ishyaka ryacu Rwanda Freedom Movement ko atari ugusubiza Kagame gusabye umunsi umwe ahubwo ari ukubwira Abanyarwanda tunamusubiza nawe icyo tubategurira sosiyete nyarwanda nziza uko igomba kumera uko tuyiteganya umunsi Kagame azavaho ntitwashoboye rero kubikora ku itariki ya 18 yakurikiragaho nk'uko twabishakaga none ngo aho abantu basezeraniye nyine niho bahurira aho abagabo basezeraniye niho bahurira abantu ntibatugaye gutinda ntibatugaye gutinda ahubwo babe batugaye guhera rero ntiduheze ku buryo kuri ino tariki ya 25 z'ukwa gatanu tugiye gutangira ibyo biganiro 8 inyito rusange rero nayivuze mu kanya reka nyisubiremo u Rwanda nyuma ya Kagame na FPRDMI umushinga wa sosiyete w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement programme politique rero y'Ishakwe Rwanda Freedom Movement niyihe tugiye kurebera hamwe ingingo 10 zigize declaration yacu zigize icyo bita twise declaration yacu icyo twise proclamation mu Cyongereza gutangiza ivuka ry'ishyaka rimwe rihuje Mouvement National Inkubiri na New RNC ihuriro rishya byaje kubyara nyine rino shyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement izo ngingo 10 rero ni izihe reka nzisome uraza kuzisobanurira inshuti za Radio Ishakwe n'Abanyarwanda bari batwumva bose uraza kuzisobanurira rwose uko ari 10 mu magambo ahinnye ingingo ya mbere mu iyo migambi yacu y'izo za objectif iyi ngingo ya mbere igira iti guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda no guca ivangura iryo ari ryo ryose twiyemeje gukomeza kubaka umuryango mugari uhuje Abanyarwanda b'amoko yose uturere twose amadini n'ibindi byose bishobora kubatanya kugira ngo bafatanirize hamwe kurinda guteza imbere kurengera umunyarwanda uwo ari we wese n'aho ari hose ingingo ya kabiri yayo y'iyo migambi yacu guharanira ubwisanzure bwa buri munyarwanda mu gihugu cye ya gatatu guharanira igihugu giha umutekano buri wese kigendera ku mategeko no kuri demokarasi hagashyirwaho ubuyobozi bwa demokarasi bushingiye ku bwumvikane abanyarwanda bose bibonamo kandi bubarengera ingingo ya kane gushyira imbere umuco wo kuvugisha ukuri ku mahano yibasiye kandi agikomeza kwibasira igihugu cyacu. Ukuri niko kuzaramira igihugu cyacu, bityo Abanyarwanda bagashobora kwiyunga no gutariza umugozi umwe, kurandura umuco wo kudahana no guharanira ubutabera, gufasha Abanyarwanda kwibukira hamwe amaraso yamenetse mu gihugu, kwibuka ababo no kutavangura abacikacumu barokotse Jenoside, ibyaha by'intambara n'itsembatsemba, gufasha Abanyarwanda bose kugarura ihumure kuko hafi ya bose bafite ibyabahungabanije. Ingingo ya gatanu y'ayo mahame, gushyira imbere inyungu z'abaturage giseseka aho kurangazwa no gusaranganya ibyiza by'igihugu, ubutegetsi n'ubukungu hagati y'udutsiko twirobanura elite, nk'aho utwo dutsiko dufite icyo turusha abandi banyagihugu. Iya gatandatu, kurangiza burundu ibibazo bitera ubuhunzi no gucyura impunzi. Iya karindwi, guharanira umubano mwiza n'ubuhahirane butaziguye mu bihugu duturanye. Iya munani, guharanira ubumwe, ishema n'inyungu bya Afurika. Afurika ikwiye kugira ijambo rikomeye mu miyoborere no mu majyambere arambye ku isi, ndetse no mu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, changement climatique cyangwa climate change. Iya cyenda, guharanira amahoro ku isi, ubutabera mpuzamahanga no kurangirana no kunganirana n'abandi, solidarity ku isi hose. Iya cumi ari nayo ya nyuma, gusakaza imbuto yo gukerebuka, enlightenment, ubwo araza kubivuga mu cyongereza aho birangoye, gusakaza imbuto yo gukerebuka n'imitekerereze mishya, renaissance ni kimwe mu gifaransa, mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika. Nagira ngo rero kuko ariwe mutumirwa mukuru nyine usobanure rwose izo ingingo cumi z'imigambi zigize imigambi yacu, zigize objectives za z'ishyaka ryacu ishaka Rwanda Freedom Movement. Ijambo ni ryawe kandi rero nibutse ko no muri kuriya gusubiza Kagame mu by'ukuri mu bisubizo wamuhaye hari ibijyanye n'iyo migambi yacu, wamwibukije mu by'ukuri imigambi yacu. Ijambo ni ryawe.
Urakoze Joseph kutugezaho izo ngingo uko ari icumi. Mu by'ukuri ntabwo nateganije ko ndi bugende mvuga kuri buri ngingo, kuko uko ubivuze birasobanutse, ariko wenda muri rusange nagira ngo mvuge wenda ibyo bintu mbishyire mu matsinda nk'atatu cyangwa ane. Ariko mbere y'uko nkora ibyo ngibyo, nagira ngo nk'ukuntu wabivuze, hari abantu benshi bakurikirana ibi biganiro, ubwo byerekana ko abantu bafite inyota yo kumva ukuri. Ibi biganiro dutangiye kandi bikomeza ibyo twatangiye iki gihe cyose muri imyaka ishize, ariko tukabaza kubona umwanya n'agahenge kugira ngo kuko tuvuge ibi turi ku mutima, kandi tuvuge ibibazo tubona mu Banyarwanda, tubona mu Rwanda rwacu, tubivuge, ariko tunabivuge turimo gushakisha n'ibisubizo. Ibyo rero byo birashimishije kumva ko hari abantu bakurikirana ibiganiro. Icyo nagira ngo nsabe ubwo dutangiye ibiganiro, cyane cyane twibanda kuvuga ngo ejo hazaza mu Rwanda, icyo twakwifuriza Abanyarwanda ni iki, icyo Abanyarwanda twese twakora ni iki kugira ngo urwo Rwanda ruzagaragaremo nk'izo ibyo bintu byose uvuze twifuriza Abanyarwanda. Ibyo bintu uko ari icumi wenda ni byinshi, ariko ibyo ngibyo muri rusange byerekana ibibazo dufite naho mu by'ukuri tugana. Ikintu nagira ngo nsabe ni uko Abanyarwanda barushaho nubwo byaba mu ibanga, ariko gukomeza kutubwira icyo batekereza ku byo tuzaba tuvuga cyangwa se ku byo tuvuga, haba muri email, haba mu matelefoni. Hari email yanjye, hari email ya radio, hari aba dusangiye ubuyobozi bwa Rwanda Freedom Movement. Hari benshi bajya batwandikira nk'ukuntu rimwe na rimwe tujya tunyuzamo tukabivuga. Nagira ngo rero nsabe koko, kuko ntabwo ibi tuvuga ntabwo ari ibintu byanditse ku mabuye, kuvuga ngo ni ibintu bitazahinduka, kuko ntabwo turi nta gihugu dutegeka. Ibyo tuvuga ni ibyo twifuriza Abanyarwanda. Dutekereza ngo wenda ikindi gihe, ntabwo ari wenda, ikindi gihe kizagera, noneho ibyo bitekerezo tubigeze ku Banyarwanda, tubiganireho nk'Abanyarwanda, turebe uburyo ibyo bintu koko niba ari iby'Abanyarwanda biyemeje byashyirwa mu bikorwa. Iyo abantu rero umuntu yumva ko atarimo kuvuga wenyine mu rubuga, hari abandi bamubwira bati twe dutekereza dutya, wenda ibyo ngibyo turumva byaba bibangamiye Abanyarwanda, cyangwa se ibi ngibi byaruta, nibyo twakwifuza muri ibi biganiro bikurikira, kugira ngo bizadufashe natwe kurushaho kunoza ibyo bitekerezo dufite mu migambi n'uyu mushinga twifuriza Abanyarwanda. Iyo rero urebye muri ibyo bintu icumi umaze kuvuga Yosefu, ku mushinga, iyo umuntu atangiye umushinga nk'uyu nguyu kandi umushinga ukaba ari uwe igihugu cyose, ukaba ari umushinga w'Abanyarwanda bose, sosiyete nyarwanda, ni ibintu binini cyane birenze Kagame, ni ibintu binini cyane birenze FPDMI, ni ibintu binini cyane birenze twebwe nkatwe uko twishyize hamwe tugashinga iri shyaka, tugashinga uyu muryango, biraturenze. Birenze kwa kundi dukunze kwibonamo Abatutsi, Abahutu, Abatwa, tukibonamo Abanyenduga, Abakiga, tukibonamo amadini, mbese ibintu byose dukunze gutekereza nkatwe tw'Abanyarwanda ngo abavuye Kongo, Burundi n'iki byose, uwo mushinga uraturenze. Ikindi cyo navuga ni umushinga w'ejo hazaza n'uyu munsi, ntabwo ari umushinga w'amateka yacu. Dukunze kugaruka ku mateka Yosefu, cyane cyane mwe muzi n'amateka y'u Rwanda cyane, dukunze kuyaguraho abantu, ndetse bamwe bakabinegura bakavuga ko ari ibintu mbese ngo bicama bizana amacakubiri n'iki byose, ariko si byo. Amateka ni amateka yacu, nta kintu waba FPDMI, waba Rwanda Freedom Movement, waba umuntu cyangwa umututsi, nta kintu ushobora guhindura ku mateka, kuko iyo yaranditswe ni ibyashize. Ariko impamvu tuyibandaho ni uko ikiremwa muntu, uburyo dutekereza n'uburyo dukora, duhora dushakisha ibintu twibuka mu byabaye, mu mateka y'umuntu ku giti cye, mu mateka y'abantu bahora bibuka ibyabaye, ku buryo uko batekereza uyu munsi n'ibyo bakora uyu munsi, hari ikintu cya influence gituruka muri ayo mateka rimwe na rimwe kitubuza kureba neza, cyangwa se kitubuza kureba kure, cyangwa se kitubuza kureba abandi, cyangwa se gikomeza gutuma tutareba ibyiza dushobora gukora mu mitekerereze no mu mikorere ejo hazaza. Ariko umushinga nk'uyu nguyu ntabwo uba wibanda ku mateka. Wenda urugero nshobora gutanga ni nk'ubu umuntu mugira neza nkatwe twemera Imana, tukavuga ngo Imana iguhaye check itariho umubare w'amafaranga cyangwa se amadolari, ikakubwira ngo Yosefu iyandikireho umubare w'amafaranga ushaka, kandi ikanakubwira ngo ariko umbwire icyo ayo mafaranga uzayakoresha. iguhaye check mu cyongereza babyita blank check, sinzi uko mu gifaransa mubyita, ni check vide cyangwa babyita icyo ubwo.
Cheque blanc, ni blanc, ni blanc nyine, yera, blanc, idafite.
Yes, yes.
Uyandikire
ikakubaza iti iyandikireho umubare hanyuma n'icyo uzakoresha ayo mafaranga ari kukimbwira. Ubu sosiyete nyarwanda uwatubwira ati ejo hazaza, ni ukuvuga guhera ejo, ndavuga muri iyi minsi, uyu munsi ni kuwa gatandatu, ejo ni ku cyumweru, muri filosofi baravuga ngo ejo hatangira uyu munsi, the future begins today. Ariko uwatubwira ngo igitabo kirafunguye, mwebwe abanyarwanda muzi amateka yanyu, muyaziranyeho, nubwo mwayagoreka mukayavuga uko mwishakiye kubera inyungu, ariko amateka ni amateka yarashize. Icyo ni igitabo muzajya mugifungura igihe gishakiye, ariko ayo mateka arahari. Uwaduha ikindi kirimo ubusa kiri kitanditsemo ijambo na rimwe akatubwira ngo twebwe nk'abanyarwanda nitwiyandikireho ibyo twifuza, twakwandikamo iki? Mu by'ukuri ibyo ni cyo kibazo nifuza Yosef, kugira ngo tuzakigarukeho buri cyumweru mu kiganiro, tukomeze tukibutsa abantu dupoze, kuko rimwe na rimwe ibihe nk'ibi ngibi bisaba kubaza ibibazo bifite ishingiro, bifite ihame, kandi bifite uburyo bigomba gusubizwa, kurusha kuvuga ngo reka dutange ibisubizo. Uwaduha igitabo kivuga ngo ejo hazaza, future y'u Rwanda, nta cyanditsemo, mwebwe abanyarwanda murashaka kucyandikamo iki no kucyandikamo? Noneho mutavuga ngo ni Yosef ndabidasingwa gusa, kuko twebwe ntabwo dufite imyaka myinshi kuri isi yose, nubwo Imana yaduhinda imyaka 50, ubwo tuzaba tugejeje mu 100. Hari abantu basigaye benshi, umubare w'abantu bageze ku myaka 100 usigaye watangiye kuba munini kubera hirya no hino ku isi. Abantu bamera nka mama yajyaga avuga ngo atangiye gusaza, yajyaga avuga ngo ameze nk'imodoka ishaje, ngo buri gihe aba yapfuye, ngo bakanika ukuguru, bakanika ukuboko, bameze bate? N'uwaduhinda imyaka ni ijana, imyaka ijana. Ariko abo tugomba kurushaho gutekereza, nituba tuvuga ngo ibyo twandika muri cya gitabo kibumbuye ariko tutarandikamo, ariko bidusaba ko tugira icyo twandikamo kandi tukajyanikamo, tuzi ngo ni umugabane wacu twese. Ubu niba bavuga ngo turi miliyoni 12, buri muntu yanditse muri icyo gitabo icyo twahuriraho cyatunogera twese, ariko kikanogera abasaza, kikanogera abakecuru, kikanogera abakiri bato, abakuru, kugeza ku mudamu utwite na bebi azabyara ejo bundi. Icyo gitabo twacyandikamo iki? Icyo ni cyo kibazo nifuza ko muri ibi biganiro byose tuzakomeza kukibaza. Igitabo kibumbuye nta cyanditsemo, twandikemo iki? Ibyo rero twebwe tuzavuga muri ibi biganiro 8, ni ukuvuga ibitekerezo twebwe turi bakeya, ariko twashingiye ku mateka, tureba uko u Rwanda rumeze, aho ruhagaze mu karere, ku isi, bimwe mu byo tuzagenda tuvuga muri uwo mushinga wa society. Ni ibintu mbese bigerageza kugira icyo twandika muri icyo gitabo. Icyo twandika muri icyo gitabo, ibi bintu icumi rero uko bivuze Yosef, mbibonamo ibice bitatu cyangwa bine. Igice cya mbere iyo urebye ni ikigerageza cyane cyane gukosora ibibazo by'ingutu byibasiye Abanyarwanda kandi igihe kirekire cyane. Kuko iyo tuvuga ngo reka tugerageze kuba ubumwe, nubwo utu dutsiko wagiye uvuga tuvuga muri izi ngingo, buri gihe tuhora tuvuga ubumwe, nta butegetsi mu Rwanda nari numva buvuga ngo buje gutatanya no kuza guca amacakubiri mu gihugu. Bose bavuga ubumwe, iyo wumva abantu bavuga ngo tuzane ubwisanzure mu gihugu, ni uko ubwisanzure bwabuze nyine ko hamaze igihe kirekire cyane, kuko ubwami ntabwo bushingiye kuri iyo prinsipe y'ubwisanzure. Igihe cya gikoroni ntiwari kuvuga ngo ubwisanzure, repubulika ya mbere n'iya kabiri uko byagenze turabizi, uko bimeze ku butegetsi bwa Kagame na FDLR turabizi. Tukomeza tuvuga icyo kintu cy'ubwisanzure bwabuze ko noneho cyakubakwa. Umutekano cyane cyane kuva u Rwanda rwabona mu bihe by'ubwigenge kugeza kuri aya magingo, umuntu mbese wavuga se ngo ni ntabwo ubuzima bw'umuntu mu Rwanda mu by'ukuri ari ikintu, ubu butegetsi bwakomeje kubaho uko bwasimburanye ntabwo ari ikintu burakivuga, ariko iyo urebye ukuntu abantu bicwa uko bameze ntabwo wavuga ngo abantu bafite umutekano. Ibintu byo tuba tuvuga ngo tuti nyamuneka reka tuvugishe ukuri, tubivuga kubera ko tuzi ko mu mateka yacu hari ibintu byinshi bibi byatubayeho, kandi abantu bagerageza gupfukirana kubera inyungu za twa dutsiko twakomeje kuyogoza u Rwanda, twaba udutsiko tw'abahutu cyangwa tw'abatutsi. Bituma rero agatsiko kari ku butegetsi kagomba guhishira ibyo binyoro, guhishira ibyo bintu mu mateka bikojeje isoni, ibintu by'ubwicanyi, ibintu byo kugirira nabi abandi. Tukavuga ngo reka ibyo bintu tugerageze ibyo binyoro byacu tubishyire ku mugaragaro tubishyire ku mugaragaro, wenda bizavamo gushakisha umuti wavura ntihazongere abantu kubitika muri bene ako kageni ngo amaherezo bibyara intambara, bibyara impfu, bibyare za jenoside n'ibindi. Igice cya mbere rero urumva ko cyane cyane kiribanda kuri ayo mateka yacu no kugerageza gukosora, ni igice cya mbere. Igice cya kabiri cyane cyane kiravuga uko umunyarwanda ameze muri iki gihe, kuko hari ibibazo byo twitera nk'abanyarwanda, ariko hari ibindi byo mu by'ukuri byo bikomoka ku uko igihugu cyacu kimeze, aho kiri, umugabane wa Afurika uko uhagaze, n'ibibazo dusangiye n'abandi banyafurika hirya no hino, nk'ibibazo byo kugerageza kurangiza mbese kugerageza kuvura ubukene, kuvura ikibazo cy'ubukene, ibibazo byinshi byo tuzagenda tuvuga, iby'amashuri, iby'ubuvuzi, ibyo imibereho y'abantu, ibyo bintu byose urabona ni ibintu wenda bitari mu mateka cyane, biri mu mateka yacu ariko bidaturuka ku bibazo bwacu twitera, ariko mu by'ukuri no kuvura ubukene yaba hari ukuntu abanyafurika batekerezaga, wenda hari ukuntu twakagiye nyuma y'ubwigenge imyaka hafi 60, hari ukuntu dukwiriye kuba twaravuye no muri ibyo bibazo. Ariko icyo ni igice cya kabiri, kuvuga ngo se twazana dute uburumbuke buramba mu Rwanda mu Banyarwanda, ibyo ni ndetse no gushimangira imico y'uburyo igihugu kiyoborwa, uburyo sosiyete ibaho, uburyo abantu babana, ibyo bindi ni ibintu mbese biri positive twakubaka, nubwo mu mateka yacu wenda atari twebwe tubyitera, ni ibintu bivuka kubera uko igihugu cyacu kimeze n'aho kiri n'uburyo kibeshaho. Igice cya gatatu cyane cyane kireba imibanire yacu n'akarere, kubera ko nta utoranya abaturanyi, uko twisanze mu karere aho ngaho duhanye imbibi na Congo n'u Burundi na Tanzania na Uganda, ubwo umuntu yongeraho na Kenya, kubera ko ibidutunga tubicisha muri Kenya, nubwo tudahanye imbibi ariko nacyo twakita igihugu tuduhanye imbibo. twarushaho kubana n'abo baturanyi dute kugira ngo bitugirire akamaro nabo bibagirire akamaro kandi mu mahoro n'ituze
tubicisha no muri Tanzania ariko ndi nduva tayivuzeyo
no muri Tanzania navugaga ko Kenya kuko ntiduhanye mbibona na Kenya ikindi rero ariko ntitunibagirwe Afurika ndetse n'isi yo turimo icyo ni kategori ya gatatu iya kane nivuga cyane cyane kiriya kintu tuvuga kuri enlightenment na renaissance ni ibintu mu by'ukuri umuntu cyane cyane ni amagambo tuba dukopera kuko ntabwo ibyo muri vocabulary yacu y'abanyarwanda mu rurimi rwacu mu mitekerereze yacu ntabwo ayo magambo yabagamo renaissance na enlightenment ariko ni ibintu twakopeye kuko kwize ibintu byo kwiga no kwandika ibintu twabyigiye ku bazungu ariko ibyo bintu babivuga cyane cyane babikura kuri za period mu mateka y'isi cyane cyane muri ibyo bihugu by'u Burayi Yosefu Enlightenment abo bafilosofe b'Abafaransa n'abandi Renaissance mu bintu by'Abataliyani muri iriya myaka nyine yo muri za 1700 1600 ibyo bintu rero cyane cyane biba bivuga ku mitekerereze uko abantu batekereza
Enlightenment umuntu yavuga ko ari igihe cy'umucyo habayeho ibitekerezo byose byazanye n'amajyambere abantu bishimiye muri kino gihe
kuko enlightenment renaissance rero ni cyane cyane umukije cy'umucyo igihe cyo ku renaissance bizana ko byabyongeye kugarura mbese cyane cyane bavuga ku bintu bijyanye n'umuco ibintu bijyanye no iby'abantu bandika iby'abantu bavuga indirimbo baba bafite ibyo bashushanya ama universite mbese ukareba muri za kaminuza ibyo abantu barimo kuvuga ibyo barimo kwandika ibitekerezo bishya kuko ibintu byinshi byo tubona kuri iki gihe ubu mbese ku isi biriho aya majyambere tubona mu bintu bya tekinoloji mu mbese ibintu byo tubona cyane cyane muri iyi myaka ijana ishize umuntu wabayeho mu gihumbi kimwe magana inani nta muntu wari gutekereza ngo ibi bintu byari gusa nk'aho ari nka bya bindi bajya bavuga sinibuka wa mupfumu wo mu Rwanda ni magayane bajya bavuga ngo ibintu ibyo bintu byose rero bituruka kuri bene iyo mitekerereze mishya imitekerereze mishya kandi ntabwo ari imitekerereze y'abantu kuko ahanini hari igihe tumara igihe kirekire dutekereza ngo reka tuvaneho Kagame cyangwa se tuvaneho Habyarimana cyangwa se twice Kayibanda nk'uko byagenze ngo hanyuma ibi ariko iyo ugiye kureba tugomba gutekereza muri sosiyete yose yose kuko uyu ni umushinga wa sosiyete ese byashoboka bite kugira ngo icyo kintu cy'umucyo cy'imitekerereze mishya ishobore gusakara mu gihugu cyose kuva mbese nagira influence kuva umwana avutse aho azakinira aho azaba ibyo aziga aho azajya gukora aho azasazira ese ibyo bitekerezo bishingiye kuri uwo mucyo byaba ari nk'ibiye kuko urebye uko u Rwanda rumeze kugeza kuri aya magingo nibyo ngibyo nyine za leta ziraza zikabyiga ntihagire ikindi kintu kiba muri leta uretse leta na ba maneko bayo n'akazu ibyo bigomba kwigarurira mbese ugasanga buri kintu cyose gishingiye ku byo ugomba gutekerezwa na leta ariko ikintu cyo twita societe civile ariyo ahanini ibyo bintu byo tuvuga cyane byagiye bibaho no mu bihugu byo ngibyo bikiri dutuyemo n'ahangaha n'ahandi ahanini ibyo bitekerezo byubaka za leta byoruganiza na za leta ariko cyane cyane byoruganiza society ntabwo bikomoka muri leta leta ishobora ifite uruhare rukomeye gufasha ibyo bikorwa, ariko biva mu bantu, biva muri za kaminuza, biva mu bantu bikorera ku giti cyabo, biva hirya no hino. Ibyo rero nibyo bitekerezo Yozefu ngira ngo tuba tuvuga iyo tuvuga icyo kintu cya enlightenment na renaissance mu mitekerereze yacu mu Rwanda, ariko tunakireba noneho nk'abanyafurika cyangwa se abantu batuye muri kariya karere k'iwacu. Izo nizo ntuza kategori mbona ibyo bintu uko ari icumi, ariko cyane cyane ukanareba ngo bimwe iyo wubaka
hari akantu wenda nifuza ko wasobanurira abantu ibyo bintu bya by'umucyo, ibyo bintu bya renaissance no kuvuga by'ukuri ni nko kuvuka bundi bushya, ariko harabayeho kuvuka, harabaye ibindi bintu byabanjirije ukuvuka bundi bushya kw'iyo filozofi k'umuco n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aho ngaho reference iyo bavuga bati umucyo, kenshi bavuga igihe cy'umwijima kigeze kubaho. Igihe rero abo batanze ayo magambo turi dukoresha muri kino gihe baba bakoreraho reference ni igihe cya za Moyen-Age, aho bavuga ko yari nk'icuraburindi, aho wasangaga sosiyete wasangaga ibihugu bitegekwa n'abiru n'abapfumu ndetse n'abanyamadini nabo babaga bameze nk'abapfumu batatumaga siyanse ibasha gukora bakanayibuza, ndetse nk'umusiyantifiki uje uzanye amajyambere bakabana mwica aha ngaha ngo uribuka nk'abagiye bavuga bati la terre tourne autour du soleil, nuvuga ko isi izunguruka ku zuba. Kandi rero muri abo banyamahanga bati turakwica nta kindi uri igipinga
aranavuga ngo n'ababeshya, kuko turavuga ngo yisubiyeho ngo yango nabeshyaga nubwo
atabiri. Maze rero ku mugani iyo icyo gihe twireferaho ni igihe cya kera, ariko iyo urebye n'u Rwanda rwacu ntawavuga ko mu by'ukuri rukiri no mu icuraburindi, kuko ibyabaye ejo bundi hashize imyaka 25, ariko byari byabanjirijwe n'ibindi nabyo bitegura ibyo. Ni igihe cy'u Rwanda cy'icuraburindi. N'ubu ngubu ahubwo iryo curaburindi nubwo nka Kagame agenda avuga ikoranabuhanga akagenda ariyo ndirimbo afite, ariko u Rwanda ruri mu icuraburindi. Bityo ni gute twava muri iryo curaburindi, ni gute umucyo wagaruka? Aho nagira ngo nyine kuko twari twavuze umucyo, ariko umucyo iyo uvuze umucyo burya abayo
ugize neza
uwo mucyo ugomba kurwanya.
Mu cyongereza babyita dark ages. Dark ages,
yego yego, ni dark ages ni la uretse gato ijambo mu kifaransa ribunzemo ni la ne de ntibiranza ndaza kubikubwira nibyo gifaransa bijya kuko
turacyari muri twebwe
ni l'etat de ténèbres, l'etat de ténèbres, les ténèbres, umwijima. Ni ibihe by'umwijima birabinjemo,
turi mu bihe by'umwijima, kandi umwijima tumazemo igihe kirekire cyane. Abazi bemera bagasoma za Bibiliya, urugendo rw'Abayisirayeli bava muri Misiri ngo rwagomba kumara ngira ngo iminsi mike, niba ari iminsi 40, hanyuma ahubwo bamara imyaka 40 mu butayu, imyaka 40. Sosiyete rero yacu nubwo mu by'ukuri yagiye ibona akantu kenda kumera nka opportunity kugira ngo karebe imbere kave muri ubwo butayu, muri izo dark ages, muri ibyo bihe by'umwijima, ari igihe cy'ubwigenge, repubulika ya mbere ivuka, ari igihe cya wenda sinavuga cyane igihe cya ubutegetsi bwa Habyarimana buza, ariko nabwo bufite ibyo bwasezeranije abanyarwanda ntibwabigeraho. Igihe cyacu cya
bwabasezeranije umucyo
ariko ukibaza ngo impamvu dukomeje kuba muri ibi bihe by'umwijima kandi za opportunity zigenda zigaragara ko twakavuyemo noneho tukareba uburyo tuva muri uwo mwijima tukajya muri enlightenment tukajya mu mucyo. Izo mpamvu ni izihe? Ariko cyane cyane ibyo abantu ubwo tugiye kwibandaho muri ibi biganiro biri imbere ni ukumenya ngo mu mushinga wo kubaka u Rwanda nyuma ya Kagame na FPRDMI ntabwo bigomba kuba kongera kuba guhindura ingoma za kuba ingoma zahinduye imirishyo, kuko guhindura imirishyo kw'ingoma mu Rwanda bifite ikiguzi gikomeye cyane. Ubu ngubu turavuga muri ibi biganiro tuzakoresha ikigereranyo tuvuge ngo kuva u Rwanda twabona ubwigenge kugeza kuri aya magingo hamaze gupfa miliyoni ebyiri z'Abanyarwanda, Abahutu n'Abatutsi. Tuzakomeza gukora ubushakashatsi ariko umubare niwo tuzakomeza kuvuga ngo tumaze gupfusha miliyoni ebyiri z'Abanyarwanda, hamaze kuba jenoside zafashe zibasiye Abatutsi, zibasira Abahutu, hamaze gusenyuka byinshi, hamaze kuba impunzi z'Abanyarwanda mu bwoko bwose n'abava mu turere twose. Bidusaba rero ngo muri uyu mushinga iyo tureba inyuma ya Kagame na FPRDMI ibyo bintu byibasiye Abanyarwanda hagomba kubaho activite yo gusenya. Ni ukuvuga ngo mukurebe ejo hazaza ni nko iyo ufite wenda inzu yari iri aho ngaho imaze imyaka myinshi, hari igihe uvuga uti iyi nzu ariko kugira ngo nzagerageze kuyi harya babyita iki nibagiwe ndetse kuyirenova cyangwa se rinovate kusanasana
kuyikora renovation mu gifaransa nabyo ni uko bikorwa, ni ukuvuga ni kuyisana ukayigira nshya nyine ukayiha ubushyashya ukuyemo ibishaje uvuye mu bipanye mu bishaje.
Hari igihe rero inzu uvuga uti izi nkingi zaraboze cyane, inkingi zari ziri kuri iyi nzu zaba uko iteye ubu ngubu ni ukuzisenya burundu. Umuntu agatekereza bundi bushya izindi nkingi umuntu agomba kukuraho, hari ibintu byinshi bigomba gusenyuka tuzagenda tubivuga. Ni ukurarika abantu ariko tutababwiye ibyo kugira ngo mu cyumweru cy'ubutaha bazongere bagaruke Yozefu. Hari ibintu rero bigomba gusenyuka ariko no mu kubaka hari ibintu byo ugomba kuvuga uti okay, ibi bintu wenda kubera ko hari ubwiza buha iyi nzu cyangwa se za fasade uko abantu bayibone inyuma cyangwa se iyi nkingi irakomeye cyane yo ntabwo tushobora no hari ukuntu abantu bashobora gusanasana. So hariho ibigomba gusenyuka, hariho ibigomba gusanasanwa, hariho ibindi by'umuntu yavuga biba bikwiriye kongerwaho bitari bisanzwe. Urabizi ushobora kuba warubatse inzu ukiri umukene nta mafaranga ariko ukagira Imana ukagira ubundi butunzi bwiyongera ku bwo wari ufite ukavuga ati iyi nzu nkwiriye kuyagura, ukongeraho ibindi kubera ko uvuga uti umuryango wanjye waragutse ntabwo tuzakomeza kubyiganira mu cyumba kimwe n'abana, buri mwana ukamwubakira icyumba wenda nawe ukiyubakira wowe icyiza gishimishije kirimo za toilette n'ibindi byose. So no kubaka sosiyete nyarwanda hariho ibindi bintu bishya tugomba gutekereza uko abantu bagenda babaho, habaho abanyarwanda za generasiyo zigasimburana. Hari ibyo abantu bifuza baba bakeneye ubu ngubu twebwe jyewe nawe Yozefu tudashobora kubona abantu bazaba bakeneye mu mwaka w'2030. Icyo gihe umubare w'abantu mu Rwanda hafi zaba warikubye kabiri. Mu mwaka ntidushobora kumenya ibyo abantu bazaba bafite bifuza mu mwaka w'2050. Icyo rero bisaba ku bantu bakora imishinga nk'iyi nkatwe ugushyiraho mbese uburyo abantu bagomba kugira ubwigenge, ubwisanzure, ariko cyane cyane na biriya byinshi byo twavuze bya mbere by'umutekano, by'ubumwe n'iki byose, n'uburyo mu gihugu mbese uko ibintu byifashe mu mitegekere n'ibindi n'ibindi, kuko ibyo ngibyo nibyo bizatuma abo bazaba bariho umwaka w'2035 bavuga ngo kwa kundi wenda bavuga nk'ukuntu twavuze bati ibi ngibi byo uko ba Yosefu n'aba Rudasingwa n'abandi muri icyo kiragano cya kera uko batekerezaga ibi byo birashaje, reka wenda tubirandure, bati wenda reka ibi ngibi tubisane asane, ariko wenda bavuga bati reka twubake ibindi bishya bishingiye ku byo twifuza by'abanyarwanda bifuza muri iki gihe cyo turimo. Iyo niyo mitekerereze cyane cyane abantu bazabona muri ibi biganiro dutangiye, kuko ntabwo dushobora kuvuga ngo tuzatekerereza abantu b'2050 bo bazitekerereza, ariko se umusingi cyangwa se fondasiyo twubaka udahora abantu badahora baza ngo basenye 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 basenye, ureba ahubwo nta bintu byo bubaka bizatuma abazaza ejo nabo bagira ibyo bashingiraho kugira ngo bubake ibyabo. Urebye mbese icyo nicyo kibazo cyo dufite, tugomba kurushaho gukomeza gutekereza mu biganiro tuzagira no mu bizakurikiraho
bitari ugusenya byo gusenya. Hari reference wigeze gutanga hambere ngaha ya babyita mu gifaransa la destruction créatrice ni y'umu ekonomiste witwa Joseph Schumpeter. Yego yego, nagira ngo icyo kintu nacyo tuzajye dukomeza kucyigisha.
N'ikintu cyacyo tuzakomeza kuvuga ibintu bimwe, tuzavuga n'ibintu wenda hari abanyarwanda babyumva kuko ntituri twenyine muri uru rubuga, ariko hari ibintu tuzagenda vocabulary tuzagerageza kugenda tuzana mu byo tumaze igihe dutekerereza, bimwe tuba tureba uko abandi babikoze, tureba imitekerereze y'abandi. Kuko niba wiga kujya kugura indege ukirirwa uzicungamo, ukibuka kugura amamodoka, ukiga kugura imiti ivura abantu, ukiga kuzana abashinwa ngo bagukorere imihanda, ukazana abantu ngo bakubakire ariya mazu nyine mubona muri Kigali, nta kitubuza kuvuga ngo ese twebwe abo bantu bakora ibyo bintu byose, abantu bakora indege bate, kuki tudafite umuntu n'abantu ubu ngubu bakabaye bicara bavuga bati kuki abazungu bakora indege, twebwe kuki abana bacu tutabigisha twabafasha kugira ngo bige uko indege zikorwa, uko imodoka zikorwa, uko imiti ya sida ikorwa, tugahora twirukanka tujya muri za Global Fund na he hose. Ubu ngubu mu Rwanda Kagame yirirwa yirukanka muri ibyo bihugu byose acungera, areba imiryango ye, areba na za nyamara, ureba za businesses ze aho azifite hirya no hino. Ariko u Rwanda mu by'ukuri nk'abantu b'abarwayi ba sida kugeza kuri ya magingo ibihugu byo muri Afurika biracyajya gushakisha iyo miti, gushakisha iyo miti ngo abantu babafashe uko bayigura kugira ngo abantu bacu barwaye sida bashobore kuramuka, bashobore kubaho. Ibyo impamvu tutibaza uko iyo miti ikorwa, imiti ikorwa ite, imihanda abantu kujya abashinwa nabo abo bantu bose ntibavukanye imbuto, hari aho babyize. So cyane cyane ibyo bintu rero nibyo tuzakomeza kuzanamo bya innovation, bimwe birimo icyo kintu cyacyo twita creative destruction, gusenya kuko ikintu igihe cyacyo cyageze cyangwa se ari iki kiruta cyabonetse, umuti uruta uwo nguwo wari usanganywe wabonete, iyo kintu nk'icyo ngicyo gisenyutse ntacyo biba bitwaye. Ibyo rero nibyo tuzakomeza kugarukaho mu biganiro by'ubutaha, ariko ndabona tugiye gusoza, nagira ngo nongere mbaze cya kibazo tuzajya tubaza dutanga ikiganiro, tunakibutsa Abanyarwanda buri muntu wese akibaze. Niba ugwanyije kuba uri kumwe na madamu wawe ku meza n'abana wawe, abantu batangire bibaze mu mago yabo ngo dufite igitabo kibumbuye kitafite icyanditsemo ariko kidusaba ngo twese nk'abanyarwanda tugire icyo twandika muri icyo gitabo kibumbuye cyadukemurira ibibazo byinshi byo twagiye kutubona byo twiteye ariko cyane dukemura n'ibindi tutitera biturutse uko igihugu cyacu kimeze ariko cyane cyane byanafasha abazadukomokaho kugenda barushaho gukemura ibibazo byabo icyo gitabo twacyandikamo iki nagira ngo icyo kintu rwose Yosefu ngisabe abakurikirana ibiganiro byacu icyo kintu kirusheho kuba ikintu buri munyarwanda yibaza kuko nyuma y'ibiganiro tuzibaza ngo ikitubuza gukora ibi byo twanditse muri iki gitabo ni ikihe muri ibyo ngibyo mu bihe byo tugezemo ubu ngubu of course tuzavuga ngo ni Kagame na FPDMI nibo nzitizi ya mbere ariko ntabwo twakomeza gutekereza ngo ibyo twifuriza abanyarwanda ngo bishingire guhora mu gitondo dutekereza Kagame nijoro dutekereza Kagame hari umuntu uherutse kunsetsa avuga ati Kagame arandambiye ati nirwana na Kagame nkarana na Kagame nkarana ndota Kagame mu gitondo nkabyuka ndota Kagame naramubwiye ntibanza umeze nkanjye hari igihe namaze nyine buri gihe ntekereza Kagame 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 sinigeze nayatekereza Habyarimana ntyo Habyarimana twaramurwanyije dufata imbunda turwana nawe ariko ntabwo byari personal ngo mvuge ngo Habyarimana arimo kumpiga ngo Habyarimana ntabwo byari siko natekereje ariko Kagame siko ameze kuko Kagame yinjiye mu buzima bw'amafamiye menshi cyane ay'abatutsi ay'abahutu kugeza kuri amagingo akurikirana abantu hirya no hino kubica akabyigamba nk'abakuriya abyigamba abantu bagakoma mu mashyi ibyo bintu mu biganiro tujya gukurikirana ntabwo Kagame tuzamwibanda wenda tuzamuzana mu biganiro bya nyuma tuvuga ngo mu nzitizi dufite dore harimo Kagame na FPDMI tubigenze dute ariko mu nzitizi zimaze igihe cyane mu Rwanda ntabwo zari Kagame na FPDMI ntabwo zari na Habyarimana na Emerende gusa ntabwo zari Parmahutu na Kayibanda gusa cyangwa se n'ubwami bwabayeho na leta za gikoloni hari ibintu byinshi byinshi by'ibibazo twebwe dufite nka sosiyete nyarwanda ibyo rero yego nabyo ni inzitizi wenda tuzajya tuzana ntabwo ari wenda tuzanabaza no kureba nyine ibibazo byo turimo kwitera muri mu byo twita opposition ariko gye numva ibi biganiro bizadufasha gutekereza buri umwe ku giti cye ariko n'abantu aho bahuriye hose haba mu miryango haba aho abantu bahurira mu bikorwa runaka byabo baba barimo byaba mu mbese dushishikariza abantu gutekereza ngo icyo gitabo tucyandike ni iki nibyo jyewe nagira ngo wenda ndangirizeho Yosefu keretse niba ufite aho wanyunganira cyangwa se ikindi wa ubona wenda ntashoboye kuvugaho nagira ngo ibi bibe nk'umusogoro w'ibiganiro
wabivuze rwose ni yewe ndumva nta yarenzaho nta kintu umuntu yarenzaho nk'uko nyine twatangiye ikiganiro tuvuga ni gahunda ndende kandi ntitwavuga ko muri bino biganiro umunani tuzaba tuvuze byose gusa rero wenda icyo nagusaba urabona muri izi ngingo zose twatanze zino ngingo cumi washyize mu bice bitatu aho hose burya mu kurangiza icyo nifuzaga ko turangirizaho abanyarwanda benshi twaganira ibintu bihambaye cyane umucyo umwijima ibihe by'isi cyane cyane by'ibihugu bikomeye dukomoraho ubumenyi dufite muri kino gihe bwo buvanze n'ubwacu ariko cyane cyane ubwo muri Occident tuvana nyine n'izo nyito za Renaissance na n'ibihe by'umwijima ni ibyabo twebwe ndetse iyo baturebye rimwe na rimwe bavuga ko ibyo bihe by'umwijima rero babituvanyemo mu gihe baje nyine baza kudukoloniza. Ibyo ni ibindi bibazo, ariko muri izo ntego zacu icumi dufite kino gihe ibiriho biba birerekana icuraburindi mu by'ukuri rikomeje ndetse ryiyongereye muri kiriya gihugu cyacu, haba mu mibanire y'abanyarwanda harimo gusubira inyuma gukomeye, haba mu mibanire yacu n'ibihugu duturanye. Wavuze ubwicanyi bwabaye, ariko umuntu yakongeraho ni ukwica abanyekongo iruhande rwacu. Si ni ibintu bizagira ingaruka mu mibereho y'umunyarwanda? Mu yandi magambo, mu rwego rw'imibanire n'amahanga n'ibihugu duturanye, icuraburindi ryariyongereye kurusha ibihe byose byabanjije n'ingoma ya FPRDMI? Niko umuntu yavuga nk'urebye imibanire ya Congo, imibanire ya na za Tanzania n'u Burundi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu bikomeye cyane bishobora kutugiraho ingaruka, nako bizabaho ndetse n'ibyo tugomba kwirinda. Muri kino gihe mu kanya nigeze kohereza ku mbuga zacu statement raporo nako inyandiko nari maze kubona y'Abagande, aho leta ya FPRDMI yambutse ikajya kurasa umunyarwanda ngo ni uko agiye kwihahira muri Uganda, ndetse n'umugande akabigwamo. Ibyo bintu byose rero urabona ko icuraburindi nyine rikomeje. Nagira ngo nyine mu kurangiza, wenda wavuga uti ibyo turiho tuvuga ntabwo ari filozofi, bijyanye n'iby'uno munsi tugusa turiho turareba imizi yabyo kugira ngo nyine ibibazo biriho bigaragara muri kino gihe twarebera mu mizi yabyo tuhakure ibisubizo. Muri ibyo bibazo twibaza tuhakure n'ibisubizo, bityo sosiyete y'ejo y'u Rwanda y'ahazaza h'u Rwanda nyine ibeho koko mu mucyo. Nako nagira ngo wenda mu gusoza wasoza unavuga nyine ko ibyo bintu turiho tuvuga tutari mu bintu bya filozofi, ko turi mu by'ukuri mu gushakira ibisubizo, gushakira umucyo ibibazo byo muri kino gihe icuraburindi rigenda rirushaho gukomera. Ijambo ni ryawe, unasoza.
Urakoze cyane Yozefu, unabivuze neza. Sinzi ikindi cyo nakongeraho uretse wenda gushimangira icyo kivuze. Ntabwo hari abantu benshi bajya bavuga ngo bakunze kuvuga ngo ngo abantu ngo bavuga twebwe bakunze gukoresha iyi radio Yozefu tuvuga ibibazo byose, kuvuga ngo ibyo bavuga ngo ni byiza, ibyo muvuga ni byiza, ngo ariko ngo turashaka ibikorwa byose byabayeho kuva ikiremwa muntu cyabaho cyaremwa cyangwa se cyabaho ku batemera ko twaremwe. Ibyo dukora byose bituruka mu mitwe yacu, bituruka mu bwonko bwacu. Icyo utatekereje ntushobora kugikora. Abatugaye rero ngo dukunda kuvuga cyane ngo tugira ngo ni byiza birumvikana, ngo ariko ngo bikorwa. Navuga inti ibyo muze bingirwaho ibyo bivugwa muri Bibiliya, kuko ibintu byose bituruka ku byo twatekereje, kuko dukora ibyo twatekereje. Ikintu rero cyo turi ibi bintu byo turimo kuvuga ntabwo ari ibintu by'ibitekerezo na filosofi gusa no gutekereza imbere wenda ku bintu bitaragaragara, kuko ibyo utatekereje ngo urebe ejo hazaza ngo unabyakire burya biragora kugira ngo unabikorere. Ariko iyo urebye icuraburindi, dark ages, icuraburindi, iryo ni ijambo ryiza unyibukije ibyo tuzajya dukoresha cyane kuvuga izo dark ages kandi bikeneye urumuri. Iryo curaburindi ubona mu gihugu, murabona ko ryasakaye mu karere, nta gihe akarere jyewe navuga ko kigeze kagira ibibazo biremereye ahangaha bisa nk'aho bihatse intambara bihatse ibintu bibi bizaza ejo, kiretse abantu bahumutse. Ni ukuvuga Abanyarwanda, Abarundi, Abanyekongo, Abanyauganda, Abatanzania, Abanyakenya, kugira ngo tubihagurukire bizatuzanamo ibibazo biremereye cyane mu myaka iri imbere. Iyo urebye ubushyamirane buri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ubushyamirane buri hagati ya Uganda n'u Rwanda, ubona kirili yashya kuri Kagame, imipaka irafunze, abaturage babwira ngo kuki bajya ngo guhaha muri Uganda n'u Burundi ngo iyo migati bayikoreye ku misozi batuyeho asa nk'ubashinyagurira. Ibyo bintu byose gutera hagati mu ryinyo nk'aho abantu batareba icyo ibi bibazo by'u Rwanda n'akarere bihatse, bizaba nka bya bihe byo bavuga muri Bibiliya mbere y'umwuzuri. Mbere y'umwuzuri uri bavugamo umugabo no abantu bati nyamuneka ibihe n'ibibi n'ibibi n'iki, abantu nyine bagatera hagati mu ryinyo bagakomeza nibyo mu cyongereza byita ngo business as usual. Ubu business as usual mbese gukora affair nk'uko bisanzwe nk'aho nta bindi biriho, babyita business as usual. Urebe mu Banyarwanda ni business as usual, bamwe bashingira ku bwoba, abandi bagashingira ku nda zabo, abandi bagashingira ku nyungu zabo zindi z'umuntu rimwe na rimwe atabona neza. Ni business as usual, ubabona mu Banyarwanda bari mu gihugu, ukabibona mu Banyarwanda bari hanze ahangaha, business as usual, ukabibona mu Banyafurika, ukabibona mu bantu batuye akarere. Ibyo bintu rero byose iryo curaburindi riturimo bihatse ikintu kibi, keretse abantu nibahumuka tukamenya ko hari ikigomba gukorwa kugira ngo iryo curaburindi rirangire. Ndumva ari icyo ngicyo narangirizaho Joseph, ariko urugendo ni urunguru.
Hari akandi kantu nibutse wari wavuze gakomeye, nacyo nifuza ko mu biganiro bitatu uzakomeza kugatindaho. Wari watangiye uvuga blank check, nubanza ariko wabivuze chèque en blanc mu Gifaransa. Uti mbese uti nk'uwaduha igitabo tugomba kwandikamo ibyifuzo byacu nk'abanyarwanda niki twacyandikamo, twahera he? Hari ikintu wavuze kandi rero muri ariya mahame yacu icumi, ariya ya imigambi yacu icumi, hari aho tuvuga tukamagana politiki y'udutsiko. Mu by'ukuri politiki yazanye umwijima, yazanye icuraburindi, umwijima ndetse urugenda nyine ukara cyane ukaba icuraburindi. Urugero natanga ni nka MNDCDR wihaye kiriya gitabo yari kwandikaho ati Rwanda rwiza, u Rwanda nyarwo ni u Rwanda rudafite umututsi, kandi koko barabigerageje ni nako jenoside yaje, kuko ni nacyo banavuga bati umututsi nicyo kibazo muri kino gihugu. Iyo witegerejeho muri FPRDM ya Kagame nabo nta bitandukaniye cyane na MNDCDR, kuko iyo bazanye ziriya za Ndi Umunyarwanda nabo nubwo batabivuga nk'uko MNDCDR yabivugaga, u Rwanda rwiza ni urudafite umuhutu. Nyuma yaho rero ukaba kwibaza tuga u Rwanda rwiza rudafite umututsi rwa MNDCDR, mbese umututsi kuri bo ni iki? U Rwanda rwiza rudafite umuhutu rwa FPRDM, mbese umututsi we ni iki? Kuko nyuma yaho nzi ko n'iyo wenda abo bose baba bashyiraho kandi ntibizigira biba ntibikanabe hagati yabo, bageze aho ngaho bakishakamo abandi batutsi cyangwa se abandi bahutu. Bityo rero icyo kintu si filozofi, ni za demarshe mbi cyane nyine. Ugasanga mu byifuzo by'abanyarwanda muri icyo gitabo nyine tugomba kuzuza ku mugani, tugomba no kuba clear tukavugisha ukuri, nabyo biri muri ya za ngingo nyine icumi twavuze. Aho nakwibutsa gusa singira ngo tube twakomeza wenda ikiganiro, ariko bivuze no mu magambo abiri atatu tukaba tuzabishimangira, ya chèque en blanc, ya blank check, tukazakomeza kuyitindaho cyane tuti banyarwanda murifuza kwandikamo iki mu by'ukuri? Kuko bavuga ngo barifuza ibikorwa, ni banabanze bavuge bati ibyifuzo byacu ni ibingibi, kandi bibe ari ibyifuzo nyine bivugitse, bitarimo uburyarya, bitarimo amacenga nk'uko bikunze kugaragara cyane ku Munyarwanda. Mu by'ukuri wagoswe n'iryo curaburindi, wagoswe n'uwo mwijima. Ijambo ni ryawe rwose, rya nyuma sinongera kukurogoya.
Nibyo bitekerezo bya FPRDMI, bya MNDCDR, bya bimwe byanaranze Parmehutu mu gihe cyayo, ibyarangaga
Yego.
abami, ibyaranze
Yego.
abakoloni byose, wabonaga ibyo bandika muri cya gitabo twita tuzagishakira izina, niba tuzacyita Livre Rwanda cyangwa yes.
Yego.
Buri teka utwo dutsiko twiyandikiramo ibyo dushaka, tugashaka kuvuga ko imitekerereze ya y'utwo dutsiko ariyo mitekerereze y'abanyarwanda bose. Burya mu gihe najya nkunda gusoma ibintu bya Karl Marx by'abarevolusiyoneri, baravugaga ngo muri iyo philosophy baravuga ngo ruling ideas, ibitekerezo by'ubutegetsi, bashaka kubigira ngo ni ibitekerezo bya sosiyete yose. Urabona n'abami muri filosofi yabo uko abami bagiye bahindurana, ariko ibyo byari bishingiye byari mu by'ukuri ko umwami afite impano avuka n'imbuto, bakamenya uko basobanura nka kwa kundi twabisomaga bitwigisha n'iki ukuntu ngo mbese Gihanga bavuga uko abahutu n'abatutsi n'abatwa baje kubaho, ukuntu umututsi we amatayo ye yabitse kugeza mu gitondo, umuhutu akayemena, umutwa akayanwanya, ngira ngo banza umutwa yari yanyoye.
Yego yego, niko byari bimeze, bikaba bisobanura iyirarishi n'ukuntu basumbana mu mibereho nyine no muri Imana ariko yabishaka.
Hanyuma
hanyuma
abakoloni nabo baza bafite uburyo basobanura ukuntu mbese abazungu batwita ko
basumba nabo badusumba butwese. Yego.
Igihe cya Parmehutu bafite uko basobanuraga ibintu, izi za ideologies zivuga nyine
Gahutu nawe yasumbye abandi bose nyamwinshi, nuko
hanyuma kwa Kayibanda umukigasumba abantuza superior
ko bwa Habyarimana. Yego. Umuhutu nyawe
aho FPR-DMI ibera uburozi bukomeye cyane kurusha ibyo bindi byose, nuko mu byo bagerageza kwandika ku gitabo kandi bakavuga ko ari iby'abanyarwanda bose, mu by'ukuri iyo bisomye ari yo mpamvu ubona mbese babaye uburozi bwinjiye mu banyamahanga cyane, abanyamahanga basigaye bavugira Kagame na FPR-DMI kurusha abanyarwanda, nuko bagenda bashakisha uburyo babivuga kandi bigasa nk'aho ari byiza, kuko ubibonye ukuntu byanditse ukumva na diskuru ya Kagame irimo ibintu bya panafricanism, ukakumva ibintu by'amajyambere.
Uburozi cyane byaremewe rwose, byaremewe n'akaga
so if Kagame na FPR-DMI bazanye uburozi muri sosiyete yacu, ku buryo mu byo rero dutekereza wenda ubwo ngiye kurondogora ibyo ni bimwe byo tuzagenda tuvuga, ariko ibyinshi nk'ibyo ngibyuvuze ni muri ya kategori navuze bigomba gusenyuka. Ibyo nta kuntu ushobora gusanasana ideology ivuga ko u Rwanda ari rw'umuhutu, ntishobora gusanasana ideology ivuga ko u Rwanda ari rw'umututsi, ntushobora gusanasana ideology ivuga ko u Rwanda ari urwo umukiga cyangwa se
ibyo nibyo gusenywa.
Ibyo ngibyo rero ni ibintu byo bigomba gusenywa, ibyo bintu bigomba gusenywa, ntabwo bisanasanwa. Icyo tuvuga abantu bagomba kwirinda ni ukuvuga ngo kakwa kundi Kagame afite yaje ikavuga ko ibintu byose byakozwe n'abandi mbere yabo, bakavuga ngo ibyo bintu byose ni bibi, ntabwo ariko bimeze, kuko u Rwanda rwatangiye kubaka kera imyaka magana n'amagana. Hari ibyo iyo tuje kuri iyi si hari ibyo dusanga, ahubwo ikibazo kikaba ngo ibyo twasanze uwo mugabane twarawutubuye cyangwa se twarawugabanije. Ni nka bya bindi byo muri Bibiliya bavuga ngo kwa kundi ba bantu uko ari batatu ngo umwe Imana yahaye sebuja ngo yahaye ibinganda bityo undamuha ibingibi, agarutse arababaza ati se ibyo nabasigiye biri hehe, umwe arabivuga ngo bitabye ikuzimu undi undi mbese uko ba ni bene bya bindi niya ntabwo ari imigani parable muri Bibiliya bavuga nyine ko ibyo impano y'ufite yuko Imana izakubazwa uko wayitubuye. Uko tuza mu Rwanda rero, ikibazo ntabwo ari uko tuza mu Rwanda rw'urukene, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo ese ibyo twasanze hari icyo twunguyeho, hari ibyo twongeyeho, cyangwa se twarabishenye. Ahanini rero nyine izo za elite ziza zisenya. Muri icyo gitabo rero tugomba kureba inyungu za buri munyarwanda wese zo duhurijeho, kandi tukarebera n'abataravuka. Icyo ngicyo cyo tuzashobora mbese gukomeza tuganiraho, twungurana ibitekerezo uko tugomba gutekereza. Nubwo turi mu icuraburindi, nubwo turi mu kaga, ariko ahanini ibibazo bene ibi ngibi by'ingutu biremereye, niho hakunze kuvuka innovation, niho hakunze kuvuka ibitekerezo bishya bishobora kudufasha nk'abanyarwanda kugira ngo tuvaneho iryo curaburindi, haba mu gihugu cyacu, kandi dufatanye n'abandi banyafurika mu mugabane hari aho dutuye mu karere n'ahandi muri Afurika, kugira ngo iryo curaburindi amaherezo tuzaritinde. Ngira ngo tube turekeye aho ngaho yose.
Ndagushimiye rwose, ndagushimiye cyane. Nagukerereje gato, ariko byari ngombwa ko usobanurira inshuti za Radisha Kweziro zitwumva. Ikino kiganiro tukicumbikiye hano naho utako gatandatu utaha, cyari ikiganiro u Rwanda nyuma ya Kagame na FPDMI, umushinga wa Societe wa Ishakwe Rwanda Freedom Movement, aho mumaze kumva igice cya mbere ku munani ku bice munani duteganyije programme politique y'Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Murara haryana nawe noko numwirirweho aho hakiri ku manywa, aho bwije rero naho mukomeze mugire ibitotsi byiza.
Ururimo amahoro ruzirana n'umuhoro. ubufatanye burambye buteza imbere
tuzamushyigikira pe igihugu ku banyarwanda rwanda rw'igihugu
urugamba ikirenge giterwe muri icyo n'umugambo wa
nyirisi yose
yemera w'inzira y'amajyambere
igihugu ku banyarwanda
Rwanda.